Musiri mtiandu wanafaba tuliriza esawa ziri kumi na imu kuyisida chike imu uliriza chikumi ya kutonyezi tano buka defama ready mbote kiza kade kama ulire umasumi di Barbara na kazi inga chijambo akachika kavyo kuronda kanjuli department imbalire nyongereza ya bumbi obusoba mbekumi bina mungaga mwenda ngazimu za kubasu waze saa ukumalirize nte kateka iyo kutavya kakarulu akuma kuguja akacheka kebyo kulonda karazenti ebimu kubye bagenda okusasanyiza kensimbi kwekuli kugula ebyuma ebyokugogola olukalu lw'abalonzi okakasa nti buli muntu alimu omulundi gumu era nga kino bagenda kukisasanyizaako obuwumbi 19 n'obukadde 6 ebirala akakiiko kakusasanya akawumbi kamu okutondawo ebifo ewalondebwa ebipya 115,256 era nga kino bwe kinaabeera kiwedde bagenda kusasanya akawumbi kamu n'obukadde 12 okusobola okulanga ebifo bino buli munnayuganda asobola okubimanya era n'okumanya wateekeddwa okulondera akakiikira kagenda kusasanya obuwumbi 32 n'obukadde 14 okusomesa bagenda okukola ku by'okulondesa mu tekinologiya omupya agenda okweyambisibwa mu by'okulonda bino byogeddwa akola ng'omuwandiisi w'akakiiko k'ebyokulonda Richard Kamugisha bw'abadde ategeeza ababaka kakiiko ka Parliament akebyembalirira lwaki beetaaga ensimbi zino.
Acquisition of the duplication system. Duplication. Duplication. This is supposed to clean the register to ensure that there are no duplicates on the register. Since we are going to implement one person, one vote,
okay,
the first thing we must ensure that is that a person is on the register only once. So this system is doing that.
Next one, Mr. Presenter.
Kamugishira
agamba nti obuwumbi 49 n'obukadde 9 bwakukubisa obululu era ng'ensimbi zino okweyongeramu bakitadde ku tekinologiya agenda okweyambisibwa okukuba obululu nga buli kakonge kakubeera n'ennamba enjawulo ng'akakiiko kasobola bulungi okumanya oba akakonge kajingirire oba nedda nga keyambisa ennamba eyo.
Machine readable barcode each ballot paper. Therefore, before being presented to the voter, this ballot paper will be authenticated by the machine, and at the time of counting, the same will happen using the barcode on the ballot paper.
The question: will you reconcile the number of people who have passed through the biometric machine with the number of ballot papers? Yes. Will you do that?
This is actually the intention.